Blog Talk Radio.
Nimboje kwa ninda wa kwanga ngo kwa itira kwa gahidu na chini nirigani na nage musubiza kwa nagani na ningari. Naho 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 ye.
Rwanda ivugira i Washington DC turabaye kandi mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa gatandatu turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020 muri kumwe nange Serge Ndayizeye mu bategura cyane cyo kuri Shortwave turi kuri metero 19,420 tukaba dufite isambiri z'uko isa Kigali mu Rwanda bikaba ari saa 12 ku isaha ya GMT. Uyu munsi wa gatandatu nshuti bakunze baraditahuka nkuko twabitangiye mu kimoro gishize tubagezaho intego n'ingamba z'urunyarwanda twabararikiye ko tuzagaruka mu bindi biganiro byacu bya Shortwave twinjira kuri buri ntego tureba n'ingamba zayo kugira ngo dukomeze tuganire tubereka umwihariko w'urunyarwanda muri gahunda tubategura za politiki. Ni muri urwo rwego rero nyuma y'ikiganiro twagize kuwa gatandatu ushize abenshi mwakunze mwatwandikiye muri benshi mwatubwiye ko munyotewe no kuzagaruka mwumva ibyo tuzakomeza tuganira. Ni muri urwo rwego rwo kuri munsi wa gatandatu tugarutse tugira ngo turebe intego ya mbere ndetse n'ingamba zijyanye n'iyo ntego tukaza rero kureba ku buyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi akaba ariyo ngingo tugagiye kuganira kuri munsi wa gatandatu. Muri iki kiganiro ndi kumwe n'abayobozi mw'Irunyarwanda, ndi kumwe na Dr. Emmanuel Hakizimana ndetse na Dr. Etienne Mutabazi bakaba ari abayobozi bakuru mw'Irunyarwanda ntabwo ari bashya ahubwo mwarimu maze igihe wenda mutabumva. Rekamere kuri Dr. Emmanuel Hakizimana asuhuze abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi.
Koze Cherize, reka mbanze ngusuhuze kandi ngushimire kwa wadutumiye muri iki kiganiro. Nagushimire n'akazi keza ukomeje gukora hanyuma suhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hirya no hino batwumva n'abazatwumva mu gihe kizaza, hanyuma nasuhuze mugenzi wanjye Dr. Etienne Mutabazi duhuriye muri iki kiganiro.
Urakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana. Dr. Etienne Mutabazi, namwe turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cya Shortwave.
Murakoze Serge, nanjye ndagira ngo mfatireho uyu mwanya yangu usuhuje wo wateguye iki kiganiro, nsuhuze Dr. Emmanuel Hakizimana nawe watumiye, nsuhuze bagenzi bacu bo mu ihuriro nyarwanda, abo dufatanije n'abaharaniye impinduka bose, ari abari mu Rwanda, ari natwe turi hanze y'u Rwanda. Tubifurije rero ikaze. Murakoze Serge.
Murakoze cyane. Reka mbashimire kuba mwemeye kubana natwe kugira ngo dukomeze muri iyi gahunda y'ihuriro nyarwanda. Ariko nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyacu gishize, ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bw'abanyarwanda, tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure.
Basangira ngendo bayoboke bihuriro nyarwanda, banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda, bafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda, nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make. Birumvikane ko ari intego, ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane, zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya. Izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda, ariyo amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda, tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda, mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda. Iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe. Iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo. Iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneshe. Iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
Nk'uko rero mumaze kubyumva, intego n'ingamba z'Abanyarwanda ni intego zanejeje Abanyarwanda, ariko bisaba yuko tugomba gukora tuziganira kugira ngo dufashe Abanyarwanda kuzinjiramo, tubategure mu mitima yabo, tubereke icyuro nyarwanda ribategurira, kuko ihuriro nyarwanda rifite politike y'umwimerere itandukanye na politike zabanje mu gihugu cy'u Rwanda. Turagira ngo duhere kuri iyi ntego ya mbere, intego ivuga ati n'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Dr. Etienne Mutabazi, iyi ntego y'ihuriro nyarwanda, iyo tuvuga ngo ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi, ubutegetsi bwose bwagiyeho mu Rwanda bwavugaga ko bushingiye ku mategeko na demokarasi, ariko mwe Abanyarwanda twavuga tuti twebwe ntibakatubone mu ndorerwamo imeze nk'andi mashyaka yabanje cyangwa buri butegetsi. Hano rero ni ikintu kirebana n'ubutegetsi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Kubera iki intego tuyikomeyeho ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi, Dr. Emmanuel Hakizimana?
Murakoze Serge. Ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi rero tubikomeyeho cyane, atari ukubera yuko nta mategeko ari mu Rwanda, ariko ni ukubera yuko amategeko arahari ariko ntakurikizwa. Ntabwo ari ukubera yuko ari ubwa mbere abantu bavuze demokarasi mu Rwanda, ariko tuzi neza yuko nta demokarasi ibereye abanyarwanda bose ihari. Ibi rero bikaba byaratumye twumva mu ihuriro nyarwanda tugomba kongera kubishimangira, tukanagaragaza ibintu bigomba guhinduka muri ibyerekeye nyine amategeko kuyakurikiza, no mu byerekeye uburyo demokarasi kugeza ubu ngubu mu Rwanda bavuga yuko yagerageje kugerwaho, ariko nk'uko tubizi nta na rimwe abanyarwanda babonye koko demokarasi ibereye bose.
Ukiri aho ngaho nk'uko uvuga uti abanyarwanda ntibagezeho na demokarasi ibereye bose, Dr. Etienne Mutabazi, uri umunyamategeko. Iyo tuvuga gutandukanya ubutegetsi nshingamategeko, nyubahirizamategeko n'ubucamanza, hano twahita tukubaza tuti ihuriro nyarwanda rizabitandukanya bite, kuko n'ubundi buyobozi twagize mu gihugu cy'u Rwanda buvuga ko bushingiye ku butegetsi nshingamategeko, nyubahirizamategeko n'ubucamanza. Ijambo ni ryanyu.
Urakoze Serge. Gutandukanya ubutegetsi nyubahiriza nshingamategeko, nyubahiriza tegeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza, utu tuzabyubahiriza gute nk'ihuriro nyarwanda? Nkusubije mu gisubizo cyoroshye, ni uko tuzabikora bikagaragarira buri wese ko tubikora, kuko tugomba gutandukanya kubivuga no kubikora no kuba abanyarwanda ari bwo buzima babamo. Bivuze iki rero? Ni uko mu bihugu byose cyangwa byinshi usanga hari inzego zishinzwe gushyiraho amategeko. Ni ukuvuga ahenshi ni umutwe w'abadepite na sena, biterwa n'uko buri gihugu kibishaka. Noneho hakaba n'urwego rushinzwe gushyira ayo mategeko mu bikorwa, ari rwo bita nyubahiriza tegeko. Aho ni guverinoma n'ubutegetsi bwite bwa leta. Noneho hakaba n'ubutegetsi bw'ubucamanza, ari bwo bugizwe n'inkiko na za parike. Mu Rwanda buriya washyiramo na ruya rwego rushinzwe kugenza ibyaha za ribu, ugashyiramo ndetse rimwe na rimwe n'abapolisi. Ikibazo rero ni uko usanga mu Rwanda ibyo bintu byose byikubiwe n'umuntu umwe, haba mu buryo abayobozi bashyirwaho. Ugasanga cyane cyane ririya shyaka riri ku butegetsi rya FPR ryicaye riraganira, rikora ibikorwa byose bya politiki, bakavuga bati kugira ngo umuntu atorwe kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko nuko araba ari uyu nguyu. Ibyo rero biba byambuye abaturage bwa burenganzira bari bafite bwo gutora abadepite. No muri ariya mashyaka yitwa ngo ategekana na leta, nanze kuvuga ngo arwanya ubutegetsi, ategekanya na leta, nawe ugasanga ariya shyaka riri ku butegetsi ariko rivuga ngo mugomba kuzana uyu nguyu. Noneho n'igihe ugeze mu nteko ntabwo batuma ushobora gukora mu bwisanzure, ugomba gukora gusa ibijyanye n'ibyo ishyaka riri mu butegetsi, naryo usanga riyoborwa n'abantu bake cyane bakuriwe na Perezida wa Repubulika, Perezida Kagame, ugasanga nibo bafata ibyemezo byose. Biriya byo kuvuga ngo bashyizemo abadamu benshi tubyibagirwe, kuko biriya ni nko gukora icyo bita publicite kugira ngo urebe ikintu kigezweho muri iki gihe bari cyushyira imbere ku rubuga mpuzamahanga. Noneho nawe ujye ubisubiramo kenshi n'abaje badafite amakuru ahagije babone batafite abadamu benshi mu nteko, ariko mu by'ukuri nta bubasha bafite, kuko buryo inteko ishinga amategeko ifite inshingano ebyiri nyamukuru. Iya mbere ni ugushyiraho amategeko nyine, iya kabiri ni ugugenzura imikorere ya guverinoma. Ubu kuva muri 1994, nzi ko hagati ya 1994 wenda kugera nko mu 2000 hari igihe higeze kugeragezwa kuba abaminisitiri bo muri guverinoma bahamagarwa imbere y'inteko y'abadepite kugira ngo basobanure bimwe mu bikorwa byabo babaga bataka neza. Ariko uko byagiye birangira ni ibintu bibabaje kubera ko abenshi barafunze, abandi barishwa. Tuvuge nk'uwahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko Sebarenzi yarahunze. Nzi neza ko hari byinshi, ntabwo ari ukubera ko wenda yari yahamagaje abaminisitiri bamwe kugira ngo bisobanure, gusa nuko bumvaga batakimushaka batamukeneye. Noneho rero ugiye no muri leta, muri guverinoma, buriya urebye uburyo Perezida Kagame ashyiraho abaminisitiri, ugereranije hari inyandiko nyinshi abantu bavuga bati nta ministeri umaze agiyeho, nta nshingano zigaragara afite. Fata nk'urugero nka Patrick Nyamvumba, bamushyizeho ngira ngo mu kwezi kwa kugushyingo mu 2019 mu kwezi ngira ngo kwa kabiri baramwirukanye. Ukibaza uti uyu muministri yigeze abona igihe cyo kumenya icyo agomba gukora, impamvu yagiyeho, cyangwa se gusa nuko preza yumva ko afite ubwobasha. Ubwo ni urugero rumwe ntanze, hari n'abandi ariko ikibyihije inyuma ni iki nanone. Iyo urebye ukuntu perezida afata bariya abantu bakorana muri izi nama z'imishyano ukuntu aba babwira, bariya ni abantu rero batagenda ngo bakore akazi mu bwisanzure kandi inzego zuzuzanye, kuko nubwo inzego ziba zigomba gukora mu buryo butandukanye, hari uburyo zuzuzanya icyo bita balance of power, ku buryo inteko ishinga amategeko ishobora kugenzura ibikorwa bya guverinoma, guverinoma nayo imishinga imwe n'imwe yaba imishinga y'amategeko cyangwa amategeko amwe yihariye kugira ngo kurwiga ko iyo mishinga ikayasaba ko inteko ishinga amategeko iyemeza. Ibyo rero mu by'ukuri biranditse neza mu itegeko nshinga, ariko ntabwo bikorwa. Inkiko ni bangahe mu bacamanza serije bagiye bakubwira bati baraduhamagara bakatubwira uburyo iki cyemezo n'iki tugomba kugifata. Kandi burya urukiko inkiko hari n'igihe zigomba kureba ibibazo biriho mu gihugu kabazagira icyo zibivugaho, ariko siko bimeze mu Rwanda. Mu Rwanda abantu baricwa ntihagire ikintu na gito kivugwa, abantu barasenyerwa, baramburwa, uburenganzira bw'abantu burahungabana, inkiko nta kintu zivugaho. Hari abantu benshi bajya mu nkiko mu manza bakavuga bati twakorewe iyicarubusa, nta na rimwe tuzi inkiko zigeze zivuga ati reka dukore iperereza kuri ibi bivugwa turebe aho bishingiye. Si ukuvuga ko batabizi, ahubwo ni ukuvuga ko bifitiye ubwoba, buri wese abareba uruhu rwe, buri wese abavuga ati reka ndebe ko bwacya, uwo bwacya akavuga ati reka ndebe ko bwakwira. Ngibyo rero dutandukanye amategeko yanditse neza mu Rwanda n'ibikorwa. Ibyo ni ibintu rero rwose twavuze kenshi tuzakomeza kuvuga ko amategeko yo ariho. Yes, ntabwo ari yose, hari amategeko yashyiriweho gusa Perezida Kagame, hari ayashyiriweho ishyaka riri ku butegetsi, hari n'ayashyiriweho kugira ngo ahungete abandi Banyarwanda, nk'hari amategeko arebana ngo n'iterabwoba, aya ari amategeko kugira ngo wigize abantu bamwe, ari amategeko bashyizeho uvuga ngo abantu ngo bafite ingengabitekerezo ibintu nk'ibyo. Ayo ni amategeko uzasanga mu ntuza mu bihugu byose bitegekeshwa igitugu muri Afurika y'Epfo mu gihe cya apartheid, ayo mategeko yabagaho mu Budage mu gihe cy'abanazi yabagaho, kandi hari n'imanza nyinshi zaraciwe nyuma yaho zivuga kuri abo bantu batubahirije amategeko ahubwo bayakoreshaga mu gukandamiza rubanda. Ndumva wenda naba icyo kibazo nyagari cyaho. Serije, murakoze.
Urakoze cyane Dr. Mutabazi, ndakugarukaho mu kanya. Dr. Emmanuel Hakizimana, mu Rwanda bavuga ko bafite demokarasi kandi bafite n'amategeko, umugenzi wacu aravuga ati amategeko aranditse arahari, ariko ikibazo ni uburyo ayo mategeko akoreshwa n'uburyo demokarasi twaba tuyibona mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iki bigorana ku butegetsi nyubahiriza itegeko butumva yuko izindi nzego zari zikwiye kwigenga nk'inteko ishinga amategeko ndetse n'ubucamanza? Ahangaha Dr. Mutabazi aratubwira uburyo ubutegetsi mu Rwanda bwivanga mu zindi branches za leta cyangwa z'igihugu, ugasanga Kagame atanga imirongo bari bakwiye kugenderamo. Yatanze urugero rwa General Nyamvumba, ubu hashize amezi arindwi amwirukanye ku kazi ntaramusimbura. Ese twavuga yuko leta ihari ari iy'umuntu cyangwa leta ihari n'iy'igihugu? Dr. Emmanuel Hakizimana, ndagira ngo numve niba ari icyo mwatubwira aho ngaho.
Urakoze Serge. Urebye ibintu ikintu gikomeye gitera ibyo byose ari ukutubahiriza amategeko, ari no kuba nyine nta demokarasi ihari, ni uburyo igitugu cyo mu Rwanda cyahisemo bwo kugira ngo umuntu umwe ashobore gukontrola ibintu byose. Ubundi ingoma z'igitugu hari ibintu zijya zihuriraho, icya mbere kikaba ari ugukandamiza abaturage no kugerageza kubambura ubushobozi bwose bwatuma hari ikintu bashobora kugeraho mu guhindura ubutegetsi. Ariko igitugu cyo mu Rwanda cyo gikomatanyije ibintu bikomeye byose biranga ubwo butegetsi bw'igitugu. Navuga nk'ibintu bine bikomeye igitugu cyo mu Rwanda gishingiyeho. Icya mbere ni ugusenya ubushobozi bw'abantu ku byerekeye imitungo n'imari. Ahangaha navuga nk'ibyerekeye, murabona hari abantu basenyiwe ibyabo, cyane cyane twavuga umuntu uzwi cyane byabayeho ku buryo bugaragara ni Rwigara. Murabizi yuko bamusenyeye ibintu byiwe bakanamwica, bagafata abo mu muryango we bakanabafunga. Hari n'ibyerekeye bariya abaturage barimo gusenyerwa za Kangondo, nanavuga rwose n'ibyerekeye kujya kwambura imitungo, imirima yabo, ibyerekeye uburenganzira abaturage ku byerekeye imirima yabo. Icyo ni icya mbere gikomeye igitugu cyo mu Rwanda gishingiye. Icya kabiri ni ukudindiza abantu ku byerekeye ubuhanga n'ubumenyi. Ibi umuntu yavuga mu Gifaransa ni capacité intellectuelle, bya mbere umuntu yavuga yuko ari capacité matérielle et financière. Ahangaha rero navuga mu byerekeye kudindiza abantu ku byerekeye ubuhanga n'ubumenyi, umuntu yahita abona ibyerekeye uburezi, ireme ry'uburezi, umuntu uwo ari we wese abona ko rya rwose ryikubise hasi, ryataye agaciro mu Rwanda. Ariko biriya ntabwo ari ukuvuga yuko leta iba itabibona, ni ukubera ko ariko bashaka kubiba. Ikindi cya gatatu gikomeye ni ukwambura ubushobozi n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe, ibyo nakwita capacité organisationnelle mu Gifaransa. Ibi rero kugira ngo binagaragare bisi naho bitamaganwa n'amahanga, hari ikindi gikomeye igitugu cyo mu Rwanda leta ya Kigali yashyizeho, ni ibyerekeye kwigaragaza neza imbere y'amahanga, ibyo nakwita campagne de charme. Ibintu byose bikorwa mu Rwanda, ari mu bucamanza, ari no mu zindi nzego, ari iz'umutekano, mbese inzego zose z'igihugu zishingiye kuri ibi bine navuze: gusenya ubushobozi bw'abantu ku byerekeye imitungo n'imari, kudindiza abantu ku byerekeye ubuhanga n'ubumenyi, kwambura ubushobozi n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe, kwigaragaza neza imbere y'amahanga. Ibi ngibi inzego zose nizo nibyo zikora, kandi ibi ngibi bikorerwa abari mu gihugu, kandi bikanakorerwa n'abari hanze. Ibyerekeye nko ubushobozi n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe, muribuka yuko abategetsi bamwe namwe bagiye bavuga ko amashyirahamwe yo hanze atavuga rumwe na leta, akritika leta kuko bashoboye kose bakayasenya. Mu byerekeye n'ubumenyi navuze ireme ry'uburezi, ariko muribuka yuko hari abategetsi bagiye hanze bakavuga yuko batishimiye uburyo abanyeshuri, abana b'abanyarwanda baba hanze batsinda. Ntihazagire rero utegereza yuko inzego za leta, ari iz'ubucamanza, ari n'izindi nzego zikorera abaturage. Ni ikinyuranyo cya demokarasi. Ubundi muri demokarasi nyine ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage. Mu gitugu rero ni ikinyuranyo, bakaba ariyo mpamvu abantu bavuga bati: ese ko amategeko ariho kandi wayasoma koko ugasanga ni meza, kuki adakurikizwa? Amategeko ariho, iyo uzasomye usanga ari meza, kugira ngo bigaragarira abantu bo hanze yuko icyo gihugu hari gishobora kuba kigendera ku mategeko, ariko kuyashyira mu bikorwa bigomba gushyigikira ibi bintu nyine mnaze kuvuga byo kugira ngo igitugu cyambure ubushobozi bwose abaturage. Nta kindi, ntabwo ari ukuvuga yuko bayobewe ko ibintu byagombye gukorwa ukundi, nuko ariko system yubatse. Murakoze.
Murakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana, kuko utanze n'ingero enye zinigaragaza mu Rwanda. Dr. Etienne Mutabazi, icyo twita separation of power, sinzi uburyo mubitandukanya mu Rwanda, kuko niba tureba izi ngero mugenzi wacu aduhaye, gusenyera abantu birakorwa, Kagame ati ubundi katiripirale ziraza zigatorana n'abantu babo, kwima abantu ireme ry'uburezi, kubuza abantu kwishyira hamwe kwishyira hamwe bihuza kwigaragaza neza mu ruhando mpuzamahanga bagaragaza ati abanyarwanda bayo neza ubundi bino bintu bitandukanye ute kugira ngo ubutegetsi bubashe gukora akazi kabwo neza ndetse n'ibi byose mugenzi wacu atweretse bibashe gukurikizwa barebe niba byaba bidakorerwa abaturage
hari ijambo rimwe rishobora gusobanura ibi byose n'ubwoba buri mu bantu mu banyarwanda bose yaba perezida ubwe yaba leta ye yaba abandi bakuzi bakuru bo mu gihugu ndetse ukagera no ku banyarwanda bo hasi niba umukuru w'igihugu avuga ati hano dufite ubwoko bubiri bw'ubutabera bwa butabera busanzwe bwanditse mu ntuza mu nzandiko ati n'ubutabera bundi hagiye humvikana amajwi menshi ataramigana no ari aya perezida wa repubulika ayavuga ayavugira mu ruhame atanga imirongo migari y'uko igihugu kigomba kuyoborwa niba avuze ati abantu tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu harya ubwo uragira ngo byumvikane gute kuko wa musirikare uyoboye ingabo nka General Kazura wa wundi uyoboye abapolisi nka General Munyusa abakuru b'imitwe y'inteko ishinga amategeko umuntu nka Augustin yamuremye kuko bariya ni n'abantu b'abanyabwoguzari ibi niyo bamuhagaze imbere babunamye nkaho barimo kuramya simbizi niba ntabwo ari imana yo ntabwo bayiramya kuri iyo bene rero iyo atanze mirongo migari wowe uhitamo gukurikiza amategeko uko yanditse cyangwa ugahitamo kwirukanwa ukaba wafungwa ukicwa cyangwa ugahunga kimwe muri ibyo ariko ayo magambo aba yavugishije ijuru uzumve abasirikare bakuru iyo bagiye hanze baba basubiramo ijambo ku ijambo ndetse hari n'igihe bigana imvugo ya perezida wa repubulika harya ubwo ugira ngo umusirikare mutoya uri ku izama ahantu ku ironda ahantu uri kuri bariyeri ahantu azakurikira nicyo gituma ubona abaturage iyo babafashe babarasa noneho bagasigara gusa bashaka uko bari busobanure ariko na perezida aravuga ati nzakwica hari akavideo kigeze gutambuka nko mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa cumi abantu bavuga bati dore ibintu bitangaje perezida yagiye avuga uwo ni perezida kandi ni wa mu perezida yavuze bamukurikiza ubwo rero kuva yatanze iyo mirongo migari serije no kwiri gutekereza ibyitandukanyirizo ry'inzego za leta ni ukuvuga urwego nshingamategeko urwego nyubahirizategeko n'ubucamanza ntacyo biba bikimaze usanga inzego z'ubucamanza zibereyeho kugira ngo zikurikize iyo mirongo migari perezida yatanze reba nko mu rubanza rwa Rusesabagina niba perezida avuga ati wowe ufite amaraso y'abanyarwanda ntaho uzabicikira ndumva warabiganiriyeho n'avoka Rusagara mwarabiganiriye niba atanze ibiri ni uwuhe mucamanza ushobora gufata icyemezo gitandukanye n'icyo ngicyo niba abwiye Ingabire tuzagonga urukuta rw'amategeko nta mucamanza n'umwe ushobora gufata icyemezo gitandukanye umushinjacyaha agomba kwandika inyandiko y'ibirego akurikije iyo mirongo singiye kuvuga rero bariya bahamagara abantu mu matelefone ukabona mu rukiko barahagaritse ukagira ngo ni ibisanzwe kandi ari ukugira ngo bafate amabwiriza biriya hari abadashaka kubibona ariko biranaba kandi biba buri gihe reka wenda navuge reba twavuze impfu z'abantu buri uhereye ku mpfu z'abantu bazwi bariya ba Rwigara abo bakasagure ba Metre Mutunzi batoyi benshi bagiye bicwa imanza zabo zirihishe ni ukubera ko libu ni ukubera ko ubushinjacyaha budafite inshingano zo gukurikiza bene ibyo bintu ibyo ni ibintu byabaye bugufi ibyo ni ibintu abanyarwanda twese twibaza biriya ni n'ibintu bidasaza buriya hari n'ababikora bibwira yuko byarangiye bateye abantu ubwoba ariko biriya ni ibintu abantu bagenda bagarukaho bari abantu bafite imiryango bafite inshuti zabo ni inshingano za leta zo kugira ngo ikurikirane abantu bakoze biriya byaha bababizi ariko kubera ko ari abantu bare batumwe na leta nicyo gituma ntacyo bakora
ariko Dr. Mutabazi aho ngaho niho nkubaza nti urizeza abanyarwanda badukurikiye ko ihuriro nyarwanda rizabikosora rigashyira ibintu mu nzira nyakuri inzego zikabasha kwigenga zigakora akazi kazo
nubwo ibibazo ari byinshi n'ubu ngubu nicyo turimo gukora kuba ubwabyo tuvuga tuti ibi ikintu iki n'iki ibyo byose navuze ibyo Dr. Hakizimana ni mu kuvuga aho niho duhera kuko ayo makuru turayanayafite turimo kubwira abanyarwanda tutidura uko tuzabikora ahubwo nibaze tubikorere hamwe aho kugira ngo bamwe gusa birwe bavuga ngo dore ibibazo ahubwo baze nk'uko ihuriro nyarwanda bigenza tugendere hamwe ibyo bisubizo tubizane cyangwa se uwumva yanabikora ukundi nawe agaragare abikore kuko usanga kenshi hanze hano abantu birwa bavuga ngo hari ibibazo burya ngo mu buzima bw'abantu hari uburyo bubiri abantu babona ibintu hari abantu buri gihe babona ibibazo buri gihe akabona ikibazo gusa buriya rero ibona ibibazo buri gihe nyine biriyongera ariko hari n'abagerageza gushaka ibisubizo nubwo batangira kubusa igihe ugenda uvuga uti aha ngaha nahabonera igisubizo aha nahabonera igisubizo wa wundi ubona ibibazo azajya avuga ngo buri ihuriro nyarwanda rimeze nka ba bandi bakoraga mu myaka 30 ugasanga arimo gutekereza muri iyo myaka ya nyuma kandi atareba aho tugeze akigumiraho ngaho nyamara ndakubwira ngo ibi bintu byose uko tubivuga uko tubiganira tubyemerera abanyarwanda niko twiteguye no kubishyira mu bikorwa kandi turanabigaragaza no mu mikorere yacu ya buri munsi twebwe rero ndavuga nk'ihuriro ntabwo turi muri cya gihe cyo kuvuga ngo kanaka ari iki kanaka yakoze ibi mbese ngo duhere muri ntuza tubingwate z'amateka turimo kuvuga tuti igihe cyose habonetse uburyo bwo gukemura ikibazo nk'ibi turimo kuvuga by'inzego za leta by'ayo mategeko adakurikizwa n'ibindi byose twavuze n'ibyo turavuga twebwe turimo kubishakira ibisubizo kandi tubishyira no mu bikorwa n'aha turi mu buhungiro Serge ndagushimiye
urakoze cyane Dr. Sene Mutabazi Dr. Emmanuel Hakizimana imwe mu ngamba ni ugushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose mu Rwanda bavuga ko bafite ubudasa bavuga ko demokarasi yabo itagombye kubihura n'iy'abanyamahanga bavuga ko bihitiramo demokarasi babereye kubera iki hano mutubwira yuko muzashyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose iyi demokarasi izaba itandukaniye he n'ubudasa twumva mu Rwanda Dr. Emmanuel Hakizimana
urakoze Serge kumbaza icyo kibazo ni ikibazo kuko gikomeye kandi twizeho cyane kubera ko ikintu cya mbere buriya cyangombwa mu gihugu urufunguzo rw'ibintu byose ni amahoro nta mahoro ahari nta n'amajyambere arambye ashoboka imwe mu nkingi rero zikomeye z'amahoro niyo demokarasi ibereye bose yumvikanweho ubundi intego ya mbere ya demokarasi ni ukugira ngo ibice byose by'abaturage bigire uruhare mu gufata ibyemezo icyo ni cyo kintu gikomeye buriya demokarasi ibigamije niyo mpamvu hirya no hino mu bihugu ibihugu hirya no hino bigenda bishyira mu bikorwa iyo demokarasi ku buryo butandukanye nk'ibihugu bifite ibice by'abaturage bitandukanye kubera ibyerekeye amadini ari ukubera ibyerekeye amoko ari kubera ibyerekeye indimi byagiye bihitamo demokarasi yitwa consensuelle kugira ngo nyine ibyo bice byose bishobore kugira uruhare rugaragara mu byemezo bifatwa iyi demokarasi rero kubera iki ari nziza ni ukubera ko ikosora amakosa ashobora guterwa na demokarasi ishingiye ku muntu umwe ijwi rimwe iyi demokarasi ikaba yatuma hashobora kuba ibice by'abaturage bitibona mu byemezo byafashwe bitibona no mu buyobozi kugira ngo byumvikane rero itandukanyiro ry'iyo demokarasi ijwi rimwe umuntu umwe na demokarasi ibereye bose yitwa consensuelle. Reka mbaho urugero rworoshye, tuvuge dufate nk'abantu icumi bari hamwe, noneho muri abo bantu icumi hakaba hari umunani basangiye ikintu kimwe, bahuje ikintu, n'abandi babiri bahuje ikindi kintu ariko kitameze kimwe n'icyo cy'abantu umunani. Abo bantu icumi bashobora kuvuga bati tuzajya dufata ibyemezo byacu duhereye ku bwiganze bw'amajwi, noneho bagafata ibyemezo koko banasobanurira uyu muntu akavuga ati bon iyi demokarasi yakurikijwe. Ariko bashobora gufata ibyo byemezo bigafatwa no ku bwiganze bw'amajwi ya 80%, kandi ibitekerezo bya ba bandi babiri bitigeze bihabwa agaciro, ba bandi babiri bagahora basa naho batinzwe mu matora kubera ko nyine ari bakeye. Murumva rero icyo bitanga ni uko ba bandi babiri bazahora batishimye. Kugira rero ngo aba bantu babiri bashobore kwishima, bashyira mu bikorwa iyi demokarasi yitwa consensuelle ibereye bose, bakora gute? Bashobora kuvuga bati reka dushyireho ikipe y'abantu bane, babiri bavuye mu gice kimwe, abandi babiri bavuye mu kindi gice. Tunababwire yuko ibyemezo bazafata tuzabigira ibyacu, abantu icumi nyine, ariko tunabasabe yuko bazajya babifata ku bwiganze bw'amajwi. Murumva rero yuko kugira ngo icyemezo gihite ni ngombwa yuko hazaba habonetse nibura batatu bagishyigikira. Icyo bizatanga ni iki? Icyo bizatanga ni uko nta gice na kimwe kizigera gifatirwa icyemezo kidashimishije, nta cyemezo na kimwe kizaba kizabangamiye igice na kimwe kizashobora gufatwa. Kubera yuko icyemezo icyo ari cyo cyose, tuvuge yuko hari igice kimwe cy'abantu babiri hari ikintu gikomeyeho, kikavuga kiti iki kintu rwose tugikomeyeho cyari gikwiye gufatwaho icyemezo, kizabanza gikore ku buryo nibura umwe, umuntu umwe mu kindi gice akigikira icyo gitekerezo cyabo. Icyo bizatanga nta cyemezo na kimwe nk'uko nabivuze kizaba kirabangamiye igice kimwe kizafatwa, kandi hazabonekamwo n'ubukoranire bwiza rwose, hazabamwo n'ubwiyunge n'imibanirane myiza, kubera ko abo bantu bazaba bazi yuko bakinyiranye. Ubishyize rero mu byerekeye u Rwanda, turabizi yuko hari igice kimwe cy'abaturage biganze mu baturage kimwe cy'umu byerekeye ubwoko, hari ubwoko bumwe bwiganje kurusha ubundi mu baturage, bikaba rero bijya gusa nyine n'uku nguku muri iki muri iki uru rugero mbahaye, bikaba binatuma uru rugero mbahaye nyine rujya mu rushobora gukemura ikibazo cyacu cyakomeje gutera rwaserere ikibazo cy'amoko, kubera yuko ikibazo ntabwo ari ukubera ari amoko, ikibazo ni ubutegetsi. Hirya rero mu ihuriro rero twumva yuko iyo demokarasi ikoze gutyo ituma abantu bose bagira imbaraga zimwe mu byerekeye gufata ibyemezo, ariyo demokarasi yaca burundu amakimbirane cyane cyane ashingiye ku mwoko, agatuma abaturage bose bumva koko bibona mu buyobozi, bibona no mu byerekeye mu byemezo byose bifatwa. Ariko nanone tugomba kumenya yuko demokarasi itagarukira gusa mu byerekeye amatora, demokarasi nk'iyi ngiyi igomba no gushyigikirwa n'inzego nanone abaturage bose bibonamo, izo nzego cyane cyane zikaba nk'inzego z'umutekano n'inzego z'ubucamanza n'izindi nzego zose zigenga ubuzima bukomeye mu gihugu. Inzego z'umutekano kubera iki? Kubera ko izi nzego z'umutekano nizo zigomba gushyigikira nyine ubutegetsi bwaba bwashyizweho n'abaturage hakurikijwe iyi demokarasi mberabyombi cyangwa demokarasi abantu bose bibonamo. Bitabaye gutyo ntabwo ubu butegetsi bwashobora kuba bwicaye neza ngo butange koko icyizere ku bantu bose. Abantu bagomba gukora ku buryo bakuraho impamvu zose zatuma hari igice kimwe kitibona mu byemezo, hari igice kimwe kituyumva kitibona mu buyobozi ubwo ari bwo bwose, bityo bigatuma aya makimbirane yatubareyeho karande acika, bigatuma nta n'impamvu abantu bashobora kubona bwo guhirika n'ubutegetsi buba bwagiyeho. Nuko nguko twebwe mu ihuriro Nyarwanda tubibona, kandi twizeye rwose nta gushyigikanya yuko iyi demokarasi ariyo duhisemo gukoresha mu Rwanda, amahoro yaza bigatuma tunagera ku majyambere arambye. Urakoze Serge.
Urakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana. Imwe mu ntego eshatu dufite, umutekano w'abantu n'ibyabo, tuzagaruka rero ku kintu kirebana n'umutekano, inzego z'umutekano n'ibindi byose. Iyo ngingo turayifite, tuzagaruka tubishimangire. Ariko ngarutse ahangaha ku bisanuro mpaye, niba wenda wakongera ugifite umwanya, nkakubaza nti mu matora rusange y'igihugu, icyo twita amatora y'igihugu cyangwa amatora abaturage bajya gutora, mubihuza mute n'ibi ngibi mwarimo mubwiye byo gufata ibyemezo? Bisa nk'aho ari nk'inama mufata ibyemezo by'igihugu, ariko iyo bigiye mu matora rusange, iyi demokarasi mberabyombi muyivugaho iki?
Iyo bigiye mu matora rusange, ni ukuvuga yuko nk'abantu, reka mfate nk'uburyo abadepite bashobora kujyaho. Abadepite bashobora gutorwa n'abitwa nk'abitwa le grand electeur, hakaba hari abantu batowe bashyizweho n'abaturage mu matora rusange, noneho abo bantu bakaba aribo batora abadepite, abo badepite bakaba aribo batora umukuru w'igihugu. Icyo ni urugero ushobora kuguha rufatika abantu bashobora gukoresha muri iyo demokarasi ibereye bose. Ariko abo badepite nyine batora umukuru w'igihugu baba ari abantu bavuye muri bya bice kandi bafite imbaraga zingana muri iyo nteko, bavuye muri bya bice binini bibiri, abahutu abatutsi byakomeje gushyamirana mu mateka yacu, bigatuma nyine igihugu cyacu kitagira amahoro. Urwo ni urugero ushobora kuguha.
Urakoze cyane. Aho ngaho mise mbyumva Dr. Mutabazi, aho muri Afurika y'Epfo ubundi iyo mugiye mu matora hatorwa amashyaka, ishyaka rero rikaba ariryo ryihitiramo uriyobora. Ni nayo mpamvu byoroha kugira ngo ishyaka ryeguze umukuru w'igihugu, ukabona rero nta mukuru w'igihugu ushobora kumva yuko akomeye kuruta ishyaka. Sinzi niba aricyo ushimangira kuri demokarasi mberabyombi, mugenzi wacu yaratubwiye mbere y'uko wenda nakomeza nkubaza ikindi kibazo.
Oya, wari ubivuze, kandi Dr. Hakizimana yabisobanuye neza, kuko uburyo avuga biha buri wese umwanya wo kumva ko ahagarariwe, umwanya wo kumva ko ibitekerezo bye byatambutse, kandi n'abari mu buyobozi ari abantu kuko nawe yagizeho uruhare rwo gushyiraho. Hano rero muri Afurika y'Epfo, kuko nibyo batora amashyaka, ishyaka riba rifite abakandida baryo bumvikanyeho akaba ari bahari. Gusa iyo bageze mu buyobozi baba bazi ko bagomba gukorera igihugu cyose, kuko hano nta muntu ugera mu buyobozi ngo usange bigaragara ko wakorera gusa ishyaka riri ku butegetsi. Ikindi wenda numva wenda nawe uzi cyangwa na Dr. Hakizimana, ni uko muri ibi bihugu baba baragiye bubaka ubutegetsi bwite bwa leta bukorera abaturage butagende no ku myanya ya politiki. Ugasanga umuntu abaye igihe kirekire ku mwanya n'uyu kubera ko afite ubuhanga muri icyo kintu, abifitemo uburambe. Yewe ndetse hano nta cya kintu cya navuga bitanya munyangire kihaba. Nk'urugero naguha, hari tumaze kugira twagize guverinoma ya Mandela kuva muri 1994 kugeza muri 1999, hajyaho mbeki yakoze ngira ngo mande byiri wenda ntizarangiye neza akurikirwa na Zuma ntibyangiye neza uhari hora amaposo ariko ndakubwira ko hari abantu bara abaministri bari muri leta ya mbeki ya Mandela babaye ba ministri muri leta ya mbeki babaye ba ministri muri leta ya yuwabanjije Zuma Kalema Mushante ya baje muri leta Zuma nka ministri Jeffrade mujya mumwumva hari hano abakozi nzi usanga ari ahantu kubera uburamba hafitemo kubera ko n'ubuhanga leta igiyeho batamuhindura ntabwo ari kimwe no muri ya Rwanda rwacu aho buri gihe bahora bahindura abayo tegetsi nk'abahindura amashati cyangwa amapantaro yabo ikindi nanone wenda ngira ngo nongereho uko byagenda kose rya jambo bita ubudasa mu Rwanda ni jambo mbese kubita imbere aho ngaho kugira ngo bahume abantu amaso ariko ridafite icyo rivuze erega ubudasa niyo umuntu yumva atekanye mu mutima we buriya budasa nta kintu bumaze igihe ntashobora kuvuga ibyo ntekereza kandi mize ko ntazabizira kuvuga nta budasa bumaze iyo tubona abaturage no mu bihugu bidukikije bamerewe neza simvuga ngo wenda byose ngo birera ngo de ariko niba muri Tanzania yabatura induru ntizivuke niba muri Kenya batura induru ntizivuke niba mu Bugande batura induru ntizivuke wenda akajagari kari muri Kongo tuzi ko Rwanda rugatoze kuki bataha abanyarwanda iryo tuze kugira ngo nabo bumve batekanye bari mu gihugu cyabo aho niho hari ikibazo kuko kuguma kuvuga ngo ibingibi njyewe sinshobora kuvuga politike sinshobora kuvuga iyo demokarasi ukabihinduramo ijambo rimwe gusa ngo turi ubudasa njya numva abantu ngo babahanga mu Rwanda bari mu gukora analize ariko umva ari analize z'ubwoba aho kugira ngo zibe ubusesenguzi bwa gihanga ndabibwira ko rero Dr. Hakizimana ibintu yavuze birasobanutse biha buri wese uburenganzira bwe bikamuha icyerekezo kandi bigatanga n'ituze ndumva wenda ni wambaza n'ikibazo kindi wari
urakoze kuko ikindi kibazo gishamekeye kuri iki ni ikintu cy'ubwoba nyine kandi ukivuzeho ni nayo mpamvu uzumva bavuga bati ntabwo twakwemera demokarasi y'abanyaburaya bitewe n'uko niyo yazanye ingaruka hano iwacu usibye ko nabyo nanjye mfite uko mbitekereza aho nsanga ari ugushaka kukwepa uruhare baba bafite muri responsibility mu mateka y'igihugu kuvuga ngo demokarasi y'abanyaburaya niyo yishe ibintu niyo mpamvu tutakwemera ko abantu babyira ubwisanzure mu gutora uko babishatse ariko iyo Abanyarwanda iratanga icyizere ahangaha kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose ahandi umva ari garanti n'umwe gutanga mutabaza aho ngaho ikintu cy'ubwoba nicyo nabonaga wenda utashimangiye cyane niba wakigarukaho kukubona bavuga bati niyo mpamvu tutarekurira abanyarwanda kugira ubwo bwisanzure
erega reka mpere no kuri iryo jambo ukoresheje kurekurira ariko nindure kurira nde erega natwe tuvuga hano nubwo tumaze imyaka n'imyaniko mu buhungiro ariko turi abanyarwanda dufite uburenganzira nta muntu rero ugomba kuturekurira ni byawe ndi Hakizimana yigeze kuvuga ati uwe muturage usanzwe ugira uruhe ruhare mu byemezo bifatwa birebana n'ubuzima bwawe bwa buri munsi buriya rero mu Rwanda bwabwo bareka turushye bihejwe nigeze kuvuga buri uko byagenda kose igihe witwara nk'uko leta iriho yitwara uko Perezida Kagame cyane n'abamwegeri uko bitwara biraba bikwereka ubwo kuko banga guhangana n'ibibazo bikomeye igihe rero wanze guhangana n'ibibazo bikomeye uzana n'impagarara nazo zikomeye nibwo bwoba bwa mbere kuri urwo rwego none iyo babonye umuturage acecetse kugira ngo abone ko yirwa cyangwa aramuka bakeka ko yishimye nabo bakandika ko yishimye ni nka bya bindi bavuga ngo umpisha ko ngushisha ko nkwanga nawe ukanyumvisha kubyiza nk'ibyo ngibyo mbese ni nka ba bantu ubona bafite ubuheza ngo ni mu mitekerereze kuko uzabumva rwose nagiye numva abantu nk'uwo bita Nduhungirehe Olivier uyabagize wari ministre wungirije ba manzara yabaye ambasaderi mu Buholandi ibintu bimeze gutyo yigeze kuvuga ko hari abantu rwose bagomba gutsinsurwa bakavaho nigeze kubyumva na umuntu witwa professeur dusingize mu Jean Pierre yabagize umusenateri mbyumva na kenshi perezida bumva ko hari abanyarwanda bagomba gupfa bakavaho kubera wenda ibibazo bikomeye byabaye mu gihugu kandi nini ibibazo ubona n'ababivuga abantu nabo batemera nk'iyo bavuga wenda ikibazo cya genocide yakorewe abatutsi niba hari umuntu utayemera buriya ni Kagame ibyo byo nabivuga mbihagazeho nkabitangira n'ibimenyetso uti nta ariko rero iyo abona bimufasha aravuga ati abo ba genocideri sinshaka kuvugana nabo nicyo gituma nk'igihe perezida Kikwete yamugaga ati nyamuneka wakumvikanye n'abantu nicyo gituma yahagarutse yamwifatira ku gahanga ati na sinshaka kuvugana ariko abo bantu dashaka kuvugana nabo n'abanyarwanda hano muri Afurika y'Epfo rero bene ubwo buheza ngo ni mu bitekerezo bwariho hari abazungu bumva ko batabana n'abirabura ariko byabaye ngombwa ko igihe cyose buri ruhande rwabonaga ruri mu guhomba ruri mu kugenda rujya ku ruhande rubi rw'amateka baravuze bati reka twicare hamwe tuganire turebe ukuntu hagaruka ituze mu gihugu kuko mu gihe uguma kwanga kumva ibibazo abantu bagira ntabwo ibibazo birangira biriyongera hari nibyo rero bateza mu gihugu muri buriya bwoba navuga ubwo bwo kugenda ugahungeta abantu biriya bica abantu biriya babasenyera mwabivuze biriya perezida yatumiza abayobozi b'igihugu mu mishyirano akabatira ubwoba bameya akajya gute biriya ahubwo bifungura amaso y'umutima kuko abantu ukeka ko abakanze ko atanze igisubizo ahubwo nta gisubizo batanze ni na gato kariho wagasubije irudubi nibwo bwo barero nshaka kuvuga nibwo buri mu banyarwanda kuko abanyarwanda rega baranatungurana kandi sinaho wenda ndabya nabayeho nyine kuko mu mateka y'isi abanyagitugu bagiye babaho dusubi inyuma twajya tugenda tureba uti muri iki gihugu ko hari abategetsi bitwara guta byarangiye gute buriya se mu Rwanda bibaza ko gutera abantu ubwoba bizarangira neza ngewe ntabwo nabihamya Serge
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi hari aho tuvuga ngo gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu demokarasi n'ubwisanzure demokarasi tuyitinzeho ariko reka tugaruke mu itegeko nshinga nyirizina Teri Emmanuel Kizimana kubera iki itegeko nshinga akenshi usanga riba ribogamiye ku muyobozi uri ku butegetsi ni ryari twashyira itegeko nshinga ry'igihugu ritavugururwa iyo manda igeze umukuru w'igihugu agomba kugenda atari byane tubona baza n'uduseke ngo bazanye inkangara ngo baje gukora icyitwa ubusabe iri tegeko nshinga muzarikora mute kugira ngo ryubahe uburenganzira bwa muntu kandi rinubahwe mu gihugu kuko ari itegeko rizaba twubakiyeho demokarasi yacu
urakoze Serge ubuze ibyerekeye uduseke kubera nyine iriya ngingo y'ijana na rimwe bahinduye kugira ngo perezida wa repubulika azashobore kuyobora igihugu gutegeka igihugu kugeza ubuzima bwe bwose kugeza kubuye ku isi icyo ni ikintu gikomeye cyane kibi cyagize kandi kizakomeza kugira ingaruka kuri twebwe nk'abanyarwanda n'ibi bintu bidahindutse ariko nakubwira yuko urebye itegeko nshinga ukuntu ryanditse ukareba ingingo zayo ingingo nyinshi cyane ni nziza ryanditse neza nakubwira nk'ingingo tubwe nk'ibyerekeye itangazamakuru ahangaha tuvuga yuko tugomba kwimakaza nk'itangazamakuru ryigenga mu itegeko nshinga bavuga yuko u Rwanda bagomba gushyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru icyo ni ikintu kigaragara mu itegeko nshinga kandi cyiza ariko se birakorwa reka da nk'ubu ngubu nakubwira ko muri raporo zerekeye nyine ibyerekeye ubwisanzure bw'itangazamakuru bavuga yuko guhera muri 1996 mu Rwanda hamaze kwicwa abanyamakuru 8 abandi 35 bakaba barahunze igihugu kandi iyi ngingo ihari ibaha uburenganzira bwose. Ikibazo gikomeye rero ntabwo ahanini ari amategeko atanditse neza, ikibazo gikomeye ni amategeko adakurikizwa. Nk'ubwo nanone ntanze urugero mu itegeko nshinga bavuga yuko indimi zemewe mu butegetsi ari Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Ariko muribuka yuko mu kwezi kwa cumi 2008 Perezida wa Repubulika yafashe disikuru avuga yuko Igifaransa giciwe mu gukoreshwa kizongera gukoreshwa mu mashuri no muri administration. Icyo kintu cyerekana nyine yuko itegeko nshinga rirahari, riranditse, byanditse neza. Nanavuga yuko rwose ibingibi yuko Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa byari bikwiye kuba ari indimi rwose dukwiye twese kuba twamitiriza, ari ibintu bikomeye byiza cyane kuva turi no hagati y'ibihugu bimwe bivuga Icyongereza ibindi bivuga Igifaransa. Ariko umuntu umwe akabyuka mu gitondo akavuga ngo birahindutse, kandi itegeko rihari rigaragara neza yuko ibyo bintu bitagombye no gushidikanywaho. Amategeko arahari ariko ntabwo akurikizwa. Hari amategeko menshi rwose nk'ibyerekeye ibyerekeye nko kujya mu mitwe ya politiki. Hari ingingo ivuga yuko abantu bafite uburenganzira bwo kujya mu mitwe ya politiki, ariko u Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda ujya mu mutwe wa politiki utari FPR cyangwa utegamiye kuri FPR bakavuga yuko wagiye mu mutwe w'iterabwoba. Ni ikibazo gikomeye. Twe rero turavuga tuti kuko hari ingingo zimwe na zimwe zigomba gukosorwa muri mu itegeko nshinga, hari n'ibindi bigomba gukosorwa mu mategeko n'iyi demokarasi yumvikanyweho ibereye byose yo bose iramutse ari yo abanyarwanda koko bahisemo byagomba kujya mu itegeko nshinga. Ariko ahanini ikibazo gikomeye ni uko amategeko adakurikizwa. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana. Dr. Sine Mutabazi, mfatiye naho mugenzi wacu ashoreje, ikintu cyo kwandika itegeko nshinga navuga ko ni ikintu gikomeye cyane, ariko nanone kurisigasira no kugira ngo bitavogerwa, aho niho hakomeye mbona ihuriro rizaba rifite akazi gakomeye. Bwana Mutabazi,
ndeka wa mugani ngira icyo nongera ku byo Dr. Hakizimana avuze. Buriya mu mateka y'itegeko nshinga ryo mu Rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane ngiye kubabwira, nuko ritigeze kuva ryajyaho mu 1962. Ndavuga impamvu ritigeze rireba uko u Rwanda ruteye n'abarugize abaribo, uko ni iki tegeko nshinga ribera, uko ntabwo ribereyeho gusa perezida, wenda nka biriya bya za manda uriya n'umuntu wazanagenda. Muri 1962 mu kwa 11 nibwo bashyize itegeko nshinga rya mbere. Buriya ryagiyeho hari abatutsi bamaze guhunga, uburyo bahunze, impamvu bahunze, ibyo sinshatse kubisubiramo kuko mu mibanire y'abantu baba bagomba no gushyiraho ingamba zo kurangiza amahane, amakimbirane no kutumvikana. Mu 1962 ku itariki ya 24 bashyize itegeko nshinga rishyizweho n'abantu wavuga ko muri rusange cyangwa nyamwinshi bari abo muri parmi hutu, wenda bahutu cyangwa bayishyikiye. Muri 1973 bararihagaritse kubera kudeta. Kudeta ntabwo ubwo ntiyari yumvikanwa. Tufite abatutsi bari hanze bahunze n'abandi wenda bakundaga ubwami. Noneho muri 1973 tugize ikibazo cy'uko noneho ari abasirikare baje, nta musivili, bati n'itegeko rirahagaze, hari n'abantu bagiye bapfira. Muri 1978 yaremere igikomezo, ba bantu bose nta ruhare. 1991 tuti dusubire mu mashyaka menshi, ariko icyo gihe nabwo 1991 itegeko ryavuguruwe kubera gusa igitutu cyaterwaga n'intambara wenda no gushaka impinduka ntabwo ari abanyarwanda bose si ku bushake bwa 2003 reka tujye no musezerano rusha amasezerano rusha burya yari ibiganiro biri hagati y'impande zirwana ebyiri wagira ngo ni nk'abahagarariye ingabo n'ubwo ibiganiro byakorwaga n'icyitwaga abahagarariye leta ariko tuzi ko byaterwaga naho imirwano igeze nicyo cyatumye ariya masezerano ajyaho niyo ureba ingufu afite wabonaga ari zatewe n'uko ari intambara 2003 nubwo bavuga ngo twa twagiye mu baturage ariko bagiye mu baturage ari ya macenga ari bwa butiriganya bw'ishyaka rya FPR ryari ku butegetsi mu byukuri yabonaga rigizwe n'abatutsi bafite ububasha bwose abandi rabo gukurikira ibihumbi 2015 ubwo ni itegeko rya Kagame niho bwa buseke buzira aho rero n'ufaho kugeza uru kuva u Rwanda rwa Repubulika niruragira itegeko nshinga rihuriweho n'abanyarwanda bose ryerekana isura y'abanyarwanda buri wese yagize icyo abivugaho buriya itegeko nshinga nicyo kintu byagombye kumara riba rikubiyemo ibintu byinshi ikinini ni uburenganzira bw'abantu igikurikiho ari imitegekere y'igihugu nuko inzego zikorana twabivuze haba harimo ibyo birebana n'umutekano haba harimo ibyerekeranye n'umutungo w'igihugu n'uburyo ukoreshwa wenda n'ingingo zibanza ibyo bice ubisangamo ibyo rero nk'umwihuriro nyarwanda ni ibintu twabonye ni ibintu tuganira ni ibintu tugomba gukosora ariko ntabwo tuzabikora twenyine tugomba gufatanya n'abanyarwanda arabo dukora hamwe mu ihuriro nyarwanda arabo dukora hamwe mu muzamashyaka turimo yewe ndetse n'abari mu Rwanda babyifuza bumva yuko itegeko nshinga rigomba kwerekana isura y'igihugu naho ibi byo kwirengagiza ibibazo bikomeye ukavuga uti yewe ndabitera umugongo buriya bizirangiza cyangwa se nyuma yanjye ibizakurikiraho si biriya Kagame yavuze ngo igihugu azagisiga uko yagisanze biriya biba bikwereka umuntu utazi inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mbese n'umuntu utagombye no kujya muri uwo mwanya aho rero ihuriro nyarwanda riraha abanyarwanda icyo cyizere riraba baha turabemera ko ibyo bintu tubizi kandi twiteguye no kubishyira mu bikorwa umwanya twageze mu buryo bwose
urakoze cyane Dr. Mutabazi wenda ahunga uvuze uti Kagame yavuze ko igihugu azagisiga nk'uko yagisanze ubundi mu rwego rw'amategeko ntiyarakwiye gukurikiranwa kuko ashaka gusenya u Rwanda
ibyo babyita kugambanira igihugu ariko si nabyo byonyine kuko buriya avuga amagambo akomeye harayo nagiye mvuga erega umukuru w'igihugu Serge iyo yavuze wumve yuko munsi ye nta wundi muntu ushobora kugira ikindi kintu avuga uriya ntabwo ari umugabo uvuga ngo inteko ibe yamuhamagara imubaze ibyo yavuze ibe yamukora nka bya bindi aho muri Amerika bajye bakora bashaka kwirukana president babyita impeachment ntabwo biho nyamara mu itegeko nshinga biranditse ariko mu Rwanda nta n'uwabirota kubera ko yarara avuye mu mwuka buriya rero hari ibintu byinshi biremereye yagiye akora ubundi bitakakozwe cyangwa se ababikora babihanirwa mwagiye mwumva imanza nyinshi zagiye zirimo abaperezida ndavuga imanza zaciwe mu buryo busanzwe atari bariya y'ubutegetsi buhindutse perezida bamwica cyangwa se agahunga ibintu bimeze nk'uburyo hari aho byagiye biba bagacara imanza perezida uriya rero nawe biriya ni ibintu yakagombye gusubiza ariko si cyo cyonyine
urakoze cyane hariyaho tuvuga ngo kwimakaza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga ibi biri mu byo Dr. Emmanuel Hakizimana yambwiye ubutegetsi buhungeta abaturage Dr. Emmanuel Hakizimana turabizi neza ko mu Rwanda tujya tubona amaraporo nko kubivuga u Rwanda rufite umwanya mubi cyane bitewe n'uko rugaruka ku ruhando mpuzamahanga aho abaturage batishimye abaturage batanezerewe aho abaturage bahungetwa ndakeka ahangaha ni ibintu bibiri bikomeye kwizeza abanyarwanda ko ibyo bintu bimwe ubwo burenganzira tugomba kubaha kandi budacagase ikizere umunyarwanda wahungeswe n'ubutegetsi ko muzatuma amashyirahamwe yigenga mugatuma itangazamakorera mu mucyo wisesuye ku buryo batavuga bati namwe ni ururimi rwa politike murashaka gusimbura FPR ariko namwe ntawe muzamutaniye n'izindi leta twagiye tubona muri kino gihugu cy'u Rwanda. Dr. Emmanuel Hakizimana.
Urakoze Serge. Mu kanya twavuze kubyerekeye demokarasi ibereye bose, zimwe mu nkingi rero z'iyo demokarasi ni ukwimakaza nyine ibitangazamakuru byigenga. Ntabwo demokarasi igarukira ku matora nk'uko nabivuze, itangazamakuru ryigenga, amashyirahamwe ategamiye kuri leta afite uburenganzira busesuye, ni zimwe mu nkingi za demokarasi. Niba rero twiyemeza yuko tuzazana demokarasi mu Rwanda, ni ngombwa kugira ngo n'ibi ngibi tuzabikore. Kubera iki? Kubera ko itangazamakuru ryigenga bituma ibitekerezo binyuranye byumvikana, bikareberera abaturage nyine, bikanatuma leta ihozwaho ijisho na rubanda kugira ngo itarengera ikore ibyo idafitiye uburenganzira cyangwa se ngo yirengagize inshingano zayo. Niyo mpamvu ibitangazamakuru ryigenga nta kabuza ushatse kwimakaza demokarasi agomba no kuryimakaza, kuko byunganira nyine izo nzego zindi, n'ibyaba bishobora kuba byibagiranye, n'ibyaba bishobora kuba bitabonywe n'abantu benshi kubera yuko byabereye nko mu giturage, kubera ko byakozwe nta bantu byenda b'abategetsi bahari ngo bahite babibona, iri tangazamakuru riragenda rikabishaka rikavuga riti dore ukuntu ibintu bimeze, kandi dore ingaruka mu giturage ku muturage ni izi ngizi. Ni kimwe rero n'ibyerekeye amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Aya mashyirahamwe ategamiye kuri leta ubundi ni amashyirahamwe nyine aharanira inyungu z'abayagize. Ashobora kuba ari amashyirahamwe y'abakozi, ashobora kuba ari amashyirahamwe y'abakoresha, mbega abantu bahuje inyungu bishyira hamwe bakavuga bati reka tuzajye twereka leta yuko ibi n'ibi byagombye gukora cyangwa se ibi n'ibi biturubangamiye, hanyuma bishobore gukosorwa. Ni ngombwa rero, ni ibintu bijyana, ntabwo ushobora kwimakaza demokarasi ngo ntiwimakaze ubwigenge, ubwisanzure bw'amashyirahamwe n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ryigenga.
Urakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana. Tukiri ku mashyirahamwe, Dr. Etienne Mutabazi, urabizi mu Rwanda hari amashyirahamwe, hari Ibuka, hari Farije, hari n'andi yose ari aho ngaho ashamikiye ku mateka abanyarwanda batavugaho rumwe. Iki kibazo muzahangana mute nacyo, kuko hari n'ababaza bati ubutabera muzabutanga bute bitewe n'amateka tutumvikana nk'abanyarwanda? Uri umunyamategeko Dr. Mutabazi, ndagira ngo duhere ku mashyirahamwe umbwire ukuntu amashyirahamwe yabona, kuko hari ibice by'abanyarwanda bivuga bati ntitwibona muri ayo mashyirahamwe, ntidufite n'ubwo burenganzira bwo kujya muri ayo mashyirahamwe, nanone bakabaza bati ubutabera, kuko hano turavuga amategeko na demokarasi ariko n'ubutabera bwinjiramo, kugira ngo abanyarwanda bumve ko bazabareshya imbere y'amategeko no muri iyo demokarasi. Bwana Mutabazi.
Urakoze. Erega burya igisubizo ni kimwe kandi kiroroshye, ni igihe hariho ubuyobozi butanga ituze. Kubera yuko kuki abantu usanga bashyize bafite ari amashyirahamwe navuga ashingiye ku bwoko, kuko niyo bavuga bati tuvuge nka za Farije turimo guharanira inyungu z'abacitse ku icumu, hari n'igihe nibaza se nibyo koko barimo gukora? Njyewe mbona atari byo barimo gukora, kuko ahubwo ubona baba barimo kwikorera gahunda za leta, bavuga ururimi rwa leta batitaye no kuri izo nyungu zabo bakagombye kurengera. Na abacika cumi bangahe bamaje kwicwa bazize gusa ibitekerezo byabo, bazize gusa kwirengera, kandi mu mashyirahamwe acecetse nta n'icyo avuga. Mu ihuriro nyarwanda rero cyangwa abandi dufatanije umunsi tugeze muri leta, nuko icya mbere ugomba gutanga ni ugutanga ituze. Noneho tugasasa inzobe ukareka abantu bakavuga icyo bifuza uko babona akababaro bagize akababaro banyuzemo uko mu Rwanda buriya abantu barengana ni benshi cyane ni benshi abantu birwa bavuga basakuza cyane cyane babaye abatagatifu kurushangira ngo papa niba ko babivuga nibo bakije kandi nabo bavuga ibyo batemera babivuga gusa ari ukugira ngo baramuke ari ukugira ngo babone ko bwakwira bugacya ibyo rero mbere na mbere cyangwa umwe ni ugutanga ituze ukabwira abantu ati umuntu avuge yisanzure habeho ubutabera ariko nihabeho kurenganya abantu ubu no muri Afrika y'Epfo ni kibakose nuko leta yagiyeho muri 1994 maze kugeraho yahamagaye abantu mugende muvuge ibintu byababayeho kandi buri ruhande rubona umwanya uhagije ungana n'urundi ibyo bitaga komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yaririmo abirabura harimo abazungu Musenyeri Tutu n'umwirabura wabara bamwungije ba Alex Borel n'abazungu abo rero n'abantu iyo umuzungu yagendaga ntiyavuga ati buriya bari bundenga ariko hariya uragenda mu Rwanda ndavuga ukaba ugiye mu nteko irimo akenshi abatutsi babaheza nguni icyo ni ikibazo gikomeye ntabwo rero wavuga wisanzuye washaka kugira ngo uri umututsi ushize ubwoba kugira ngo uvugire abantu babuze barenganye bataha batuye iwacu kwa tuvuyemo batatuvuyemo nibyo bibyabindi mva ngo wagume ngo wagomeye ingoma icyo kintu kiriho burya abantu bake bakivuga nzi ko hari bake bajya batumura bakakivuga ariko icyo ni ikintu kigomba kuvuga ukareba kuki bamwe bashobora kuvuga ibi abandi batabyemerewe ibyo bimaze iki ibyo rero ihuriro nyarwanda nakubwiye ko ibyo turabikora turi ihuriro usangamo abatutsi usangamo abahutu kandi biturimo kuvuga kanya turabiganira Serge inama nyinshi uzizamo ukora ibiganiro byinshi ugahura n'abantu bavuga bisanzuye ubu bwisanzure ni ngombwa kuko burya igihe ubujije umuntu kuvuga ibintu uko abitekereza buriya ntabwo urimo gukemura ikibazo urimo kucyongera kuko urimo gutuma yumva afite ipfunwe buri gihe kandi ipfunwe niryo ribyara umujinya umujinya niwo ugeha ukaba mwinshi ukabona abantu baratombotse igihugu kigasandara nk'abiriya byagiye bibaho ibi rero byo myitwarire ya leta kubuza abantu kuvuga kubatera ubwoba ukababuza amajyo nibyo bitera ibibazo ariko ihuriro nyarwanda ibibazo tubifite gahunda ziriho nyinshi ziranditse abazajya bazishaka rwose bajye bahamagara abayobozi baryo bazibone kandi tunabereka ko turimo kubishyira mu bikorwa sinibagiwe na babandi navuze nti ubona batekereza mu bitagiye abo wenda buhoro buhoro bazajya bagenda babyumva ariko nabo ibyo bavuga nta kibazo kuko buri umuntu ibyo bavuze n'ibyo batekereza ku kanya ntiwabimurenganyiza buri wese atanga icyo afite nawe utanga icyo adafite twebwe rero nk'ihuriro ibyo dufite turabitanga kandi tukanabyerekana no mu bikorwa no byacu bya buri munsi murakoze Serge
urakoze cyane Dr. Serge Mutabazi Dr. Emmanuel Hakizimana ndagira ngo mbere yuko tugana ku musozo nguhe ijambo hano urabona ko mu byo twaganiriye byose ni ibintu bishimishije ni ibintu abanyarwanda bavuga ko banyotewe ahubwo ikibazo n'uvuga ngo tuzayibagezaho ryari abanyarwanda banyotewe n'impinduka banyotewe n'imigabo n'imigambi y'uhura nyarwanda banyotewe n'izi ngamba n'izi ntego ariko baravuga ngo bizagerwaho ryari ijambo ni ryanyu Teri Emmanuel Hakizimana
urakoze Serge uravuze ati bizabageraho ryari ibi bintu biterwa n'imbaraga abantu bashyiraho kandi uko mbireba nubwo leta ya Kigali yagiye isanitera abanyarwanda ubwoba ahubwo wagira ngo uko igerageze gutera ubwoba abantu ibagira nabi ibahohotera abantu barushaho kuba benshi baza kuri urugamba nkumva rero ntakabuza igihe kitazaba kinini kugira ngo abanyarwanda bashobore kwigobotora iriya leta y'igitugu ariko unyemereye Serije nagaruka gatoya ku byo mugenzi wanjye Dr. Etienne Mutabazi amaze kuvuga kuko yakoresheje amagambo akomeye dukomeyeho cyane mu ihuriro mu Nyarwanda amagambo nk'ituze amagambo nko gusasa inzobe mu ihuriro Nyarwanda dufite inkingi nk'eshanu dusanga arizo inkingi z'amahoro n'ituze inkingi ya mbere n'ubumwe n'ubwiyunge bishingiye ku kuri inkingi ya kabiri n'ubuyobozi bushingiye nyine kuri demokarasi ibereye bose iyo twise demokarasi consensuelle inkingi ya gatatu ni inzego z'ubuyobozi zigenga inkingi ya kane ni ubucamanza bwigenga inkingi ya gatanu ikaba inzego z'igisirikare n'iz'umutekano abaturage bose bibonamo ibi rero nk'uko nabivuze amahoro ni rwo rufunguzo rw'ibintu byose ibi ngibi bimaze kugerwaho nta kabuza n'amajyambere arambye yageraho ariko ibi ngibi bidahari n'ayo majyambere arambye ntabwo ashobora kugerwaho urabizi mu ntego esheshatu z'ihuriro Nyarwanda turabifite tuvuga yuko hari nyine amajyambere ku ntego ya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe yenda tuzagira uburyo tuzabiganiraho ibi bintu bitanu nibyo mu ihuriro Nyarwanda twarabitekereje bihagije dusanga ari byo nkingi z'amahoro ari rwo rufunguzo rw'ibintu byose byiza dushobora kuzagira mu Rwanda rwacu urakoze Serije
urakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana munyemerero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri Short Wave igihe tuba dufite ntabwo kiba gihagije ariko reka mbashimire umwanya tumaranye ibyo tuganiriye ndizera ko abanyarwanda badukurikiye banyuzwe n'iki kiganiro reka duhere kwa Dr. Etienne Mutabazi ni ubuhe butumwa asigira abanyarwanda badukurikiye cyane cyane kuri iyi ntego n'ingamba twibanzeho ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi harimo byinshi cyane twagerageje gusobanura ibyo twumva bishoboka ihuriro Nyarwanda rirarikiye abanyarwanda nkaba nabwo umwanya ariko ukaba wasitanga ubutumwa wasorezaho kuri kino kiganiro cy'uyu munsi
twe muri politiki ndagira ngo wenda mbonereho umwanya mu gusoza kuko dukora ibiganiro nk'ibi noneho ukabona hari imbuga zimwe na zimwe singiye kuvuga ngo urubuguru n'uru ngo ese buriya batanye he n'abariye ese na FPR yaje ari kuvuga nyine iyo wumvisha iby'abandi bavuga wowe uruhare rwawe gusa ari rwo kumva iby'abandi no navuga kuguma nta gitekerezo utanga ibyo byo wamugana igihe kiragusika ni nka kwa kundi ushobora kujya ahe imodoka zige zihagaze noneho ukareba abantu baza bajya muri bisi noneho yavuduka utese buriya kubatsisi cyangwa se tugashaka no kuyifata igenda niko nirwo rugero natanga abantu rero bagomba kumva yuko mbere na mbere ihuriro Nyarwanda turi abantu twishyize hamwe dufite gahunda bitavuga yuko igitekerezo icyo ari cyo cyose kaza cyubaka kiri muri bituganda twakinye twagiha umwanya ariko nanone nkuko nabivuze ntabwo twabuza abavuga kuvuga nibyo yari bavuze ngo nta wubuze inyoma njya kuyumva ariko rero ni umwanya kujya abantu nabo bavuge bati twebwe iyi mpinduramatwara twayikoraho iki ikindi ngira ngo nongereho nuko izi ngamba turimo kuvuga turimo kugenda tuganaho buri munsi zirerekana icyerekezo dufite ko duhanganye na sisiteme iriho mu Rwanda byumvikane ko tudahanganye n'umuntu umwe yaraje azagenda ariko uburyo igihugu cyacu cyatobatubwe bisaba ingufu za buri wese nabo rero bavuga ngo mutaniye na kana baze batwereke bati dore twebwe uko twabikora neza twebwe nk'ihuriro twerekanye uko twabikora kandi turanabikora umunsi ku wundi yewe dufata n'umwanya wo gusoma ibyo ngibyo byababa wenda batumyega ibyo ni uburenganzira bafite ariko natwe bumve ko dufite ubwo uburenganzira bwo gukora neza kandi dukora neza kandi nibyo gutoza abanyarwanda aba rero ngira ngo Serge ngushimire kubateguye kino kiganiro nshimire na Dr. Hakizimana twagifatanije n'abashoboye kucyumva murakoze
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi navuga nti kora ndebe irutavuga numve nabo bazagaragaze ingamba zabo cyangwa intego zabo abanyarwanda bazahitemo nkeka ko icyo kitari kitwiye kudukanga Dr. Etienne Mutabazi Dr. Emmanuel Hakizimana nawe ndagushimira kuba wabashe kwitaba kino kiganiro kandi nzi neza yuko hari n'ibindi biganiro muzabasha kwitabira kuko turafite izi ngamba n'intego tugomba gusaba abanyarwanda ariko ndagira ngo numve nawe ubutumwa wasigira abanyarwanda batezemo kino kiganiro kuko intumbero ni imwe abanyarwanda bafite icyizere cy'urunyarwanda ariko nkuko nabivuga aravuga bati muzabishyira mu bikorwa ryari kandi nzi neza ko ari byo bituraze inshinga kugira ngo dukore cyane tuve mu magambo twihutishe ibyo turimo kwizeza abanyarwanda ijambo ni ryanyu Dr. Emmanuel
urakoze Serge mu gusoza nifuzaga kubwira abatwumva abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hirya no hino ibintu bitatu icya mbere nagira ngo mbabwire yuko ntacyo bagomba gutegereza kuri leta y'igitugu iri Kigali ntabwo bagomba gutekereza yuko izikosora kubera gutekereza yuko izareka kuwakandamiza ni nko gutegereza yuko izisenya ubwabyo kandi ibyo ntabwo bizashoboka ikindi cya kabiri nagira ngo babwire yuko kuba mu gitugu kuba mu myiryane kuba mu bushyamirane ntabwo ari ihame ntabwo ari fatalite ku banyarwanda ntabwo ari byo umunyarwanda yabereyeho ibisubizo birahari by'ibibazo dufite twabibasangije bimwe na bimwe kandi tuhora mubo mu batumirwa bawe Serge uhora ubibasangiza tuzanakomeza no kubibasangiza ibibazo ibisubizo birahari nta gisubizo na kimwe nta kibazo na kimwe nako kidafite igisubizo icya gatatu icyo nabasaba ni ugushyira hamwe hanyuma tugakora tugashyira imbaraga nyine hamwe tugakora ku buryo iyi leta ikandamije abanyarwanda tuyisezerera nkaboneyeho gushimira abantu bose barimo gukora uko bashoboye kose kugira ngo nyine iki gitugu gikandagize abanyarwanda kiveho nkabashimira cyane cyane barimo gufatanya muri bridge muri RBB iriya bridge harimo amashyirahamwe arenga 30 yafatanyije abo ngabo ndabashimira cyane nkabashimira abantu hirya no hino ari abanyamakuru bemera mu gihugu bakemera bazi neza yuko leta ishobora isaha ku isaha kubagirira nabi ariko bakemera bagahagarara bakavugisha ukuri bakavugira abaturage nkabashimira abantu ku mbuga nkoranyambaga higanzemo cyane urubyiruko batangiye gukoresha imbaraga nyinshi n'ubumenyi bwabo kugira ngo bashyire hanze amabi leta ya Kigali ikora nkaba nawe ngushimira Serge ubwitange ukomeje kugaragaza mu byerekeye kuvugira abanyarwanda kuri radiyo itahuka nkaba nashimira nagushimira kwa nyine wadutumiye muri kiganiro nkaba nashimira mugenzi wanjye Dr. Etienne Mutabazi twahuriye muri iki kiganiro nkababwira abanyarwanda yuko ibyo byose nitubikora tugashyira hamwe ntakabuza tuzatsinda urakoze
urakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi reka dushimire abanyarwanda tuzi amatwi rero kuri uyu munsi wa gatandatu muri iki kiganiro kibanze ku ntego n'ingamba z'urunyarwanda tukaba twarebaga rero iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi hari byinshi mwungutse hari ibyo mwabonye mutari muzi ufite igitekerezo icyifuzo kuri iki kiganiro wandikira radiyo itahuka @gmail.com byaba ngombwa tukazategura ikindi kiganiro tukongera tugasobanura birambuye turifuza yuko mwibona muri izi ntego n'ingamba z'Abanyarwanda muzifata mu mutwe muzigisha hirya no hino kugira ngo dutahiriza umugozi umwe. Ikigamijwe ko twakibabwiye ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bw'ica Abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Naha rero dushoreza ikiganiro cyacu, mukomeze mugire weekend nziza. Mwese turabakunda kuri Aditahuka naho ubutaha.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ndi rudasubira ni nkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo.